this somebody's telephone. This. That's it, right? Well, how are you doing today?
Hvordan går det med dere I kveld?
They always say
De sier alltid,
that if you want to cool your body,
at hvis du ønsker å avkjøle kroppen din,
put cold water on your hands.
Ta kaldt vann på hendene dine.
That has nothing to do with anything spiritual.
Det har ikke noe med noe åndelig å gjøre.
It's just helping you to cool down.
Men det bare hjelper deg til å kjøle deg ned.
So we praise the Lord for God's goodness.
Så vi takker Herren for hans godhet.
I'm grateful to Norolf and to Erling and to Terrier and the brothers here for inviting Carol and myself to be with you for these two nights.
Jeg takknemlig til Norolf, til Erling, til Terry og til brødrene her for at de har invitert meg til å være med dere disse to kveldene.
I am wonderfully blessed to know that Per Arne is interpreting for me.
Jeg fantastisk velsignet over å vite at Per Arne tolker for meg.
Because I know that what I do say, he does translate.
For jeg vet at det jeg sier, sier han også.
I cannot say that for all translators present this evening.
Det kan jeg ikke si for alle tolker som nærværende her I kveld.
But that story is for another time.
Men den historien får vi ta en annen gang.
Welcome, come in, find a seat.
Velkommen, kom inn, finn en stol.
God is good.
Gud god.
Those of you that are sitting down now, turn to somebody next to you and say, this is going to be a great night.
De dere som satt der ned, snu deg til noen og si at det kommer til å bli en fantastisk kveld.
It is. Have some cold ham. Yes. It was a wonderful thrill last night to leave the building.
Det var fantastisk I går kveld å kunne gå ut av bygningen.
And to go hunting for a place we could eat.
Og gå på jakt etter en plass vi kunne spise.
We had not eaten all day.
Vi hadde ikke spist hele dagen.
So we looked for a place last night in Norway.
Så vi lette etter en plass I Norge I går kveld.
And then we saw this sign illuminated.
Og så vi dette opplyste skiltet.
Bright golden.
Lyse, yellow, gyllene, gule farger.
With a miracle sign.
Med et mirakeltegn.
Called McDonald's.
Kalt McDonald's.
That was the only place open for us.
Det var den eneste plassen som var åpen for oss
last night.
I går kveld.
But even McDonald's tastes good when you've had no food.
Men til og med McDonald's smaker godt når du ikke har fått mat.
God is a good God.
Gud en god Gud.
I knew the desires of the other people that were with me was not to eat at McDonald's.
Jeg visste at ønsket til de andre som var med meg, det var ikke å spise på McDonald's.
But I've loved McDonald's now for over 35 years.
Men jeg har elsket McDonald's nå I over 35 år.
I am not advocating that you go there regularly.
Jeg anbefaler ikke at du går der regelmessig.
You can leave that to me.
Du kan overlate det til meg.
But last night was indeed miraculous.
Men I går kveld var mirakuløst.
For I felt revived.
Jeg følte meg forfrisket.
On a happy meal.
Over et happy meal.
I thought that I should buy happy meals for everyone here tonight.
Jeg tenkte at jeg burde kjøpe et sånt happy meal for alle sammen her I kveld.
Because the church is a happy place.
Fordi at menigheten en glad plass.
Turn to someone now and say, I'm happy.
Snu deg til noen nå og si, jeg glad. I am happy.
I am happy. Really happy. Yes. Now, yesterday evening, we looked for a little while at the parable of the sower.
Og I går kveld så vi en liten stund på liknelsen om såmannen.
We talked about different conditions of soil.
Vi snakket om ulike typer jordsmonn.
Which Jesus really meant the different conditions of the heart.
Som Jesus mente gjaldt ulike typer hjertejord.
And as the writer of some of the Proverbs says, that it is out of the heart comes the issues of life.
Og som forfatteren av noe av ordspråkene sier at utifra hjertet kommer livet.
The heart is the source of everything.
Hjertet kilden for alle ting.
For as Jesus says, out of the abundance of the heart the mouth speaks.
Og Jesus sier at ut av det som fyller hjertet ditt vil munnen tale.
Who really can know what is in the heart of man? Only God.
Hvem kan vite hva som et menneskes hjerte? Bare Gud.
But he does know the heart.
Men han kjenner hjertet.
But we can also know our own hearts.
Men vi kan også kjenne våre egne hjerter.
We can choose what we feed it with.
Vi kan velge hva vi fôrer det med.
God says, feed it with good things.
Gud sier, fôr det med gode ting.
Now, tonight we are going to come out of the Bible school of Jesus.
Og I kveld skal vi forlate Jesu Bibelskole.
That's not merely where he's teaching people.
Det ikke der han underviser mennesker.
But where he says, you've got to apply what you've been taught.
Men der han sier at du må anvende det du blitt lært.
So we're going to look at the same story about the parable of the sower.
Så vi skal se på den samme historien om såmannen.
This time written by Mark in Mark's Gospel chapter 4.
Men denne gangen skrevet av Markus I Markus evangelium kapittel 4.
Now I'm going to read to you Jesus' interpretation of the parable of the sower from verse 13 to verse 20 of Mark's Gospel chapter 4, and I'll read it in English because I want to benefit myself.
Og jeg skal lese da fra Markus kapittel 4, vers 13, Jesus sin fortolkning, og jeg kommer til å lese da på engelsk, fordi jeg ønsker å bli styrket av Guds ord selv.
Please give me this liberty.
Så gi meg den friheten.
Because for the last half hour I've not understood a word that's been going on.
Fordi at I løpet av den siste halve timen har jeg ikke skjønt bare av det som har skjedd.
So I thought I'd like to encourage myself.
Så jeg tenkte, nå vil jeg oppmuntre meg selv.
So from verse 13 of Mark chapter 4, to verse 20, I'm reading it in English.
So vers 13 til 20 I Markus kapittel 4 på engelsk.
Then Jesus said to them, if you cannot understand the meaning of this parable, how will you understand all the other parables? The sower plants seed by taking God's word to others. The seed that fell on the footpath represents those who hear the word, only to have Satan come at once and take it away. The seed on the rocky soil represents those who hear the word and immediately receive it with joy. But since they do not have deep roots, they don't last long. They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God's word. The seed that fell among the thorns represents others who hear God's word, but all too quickly the message is crowded out by the worries of this life, the lure of wealth, and the desire for other things, so no fruit is produced. And the seed that fell on good soil represents those who hear and accept God's word and produce a harvest of 30, 60, or even 100 times as much as had been planted. Isn't that wonderful?
Vidunderlig.
Much of what we are going to enter into concerning the things of God depends on what we hear.
Mye av det vi skal komme inn I hva gjelder Guds ting avhengig av hva vi hører.
This is what the apostle writes in the book of Revelation.
Det apostelen skriver I Åpenbaringen.
He who has an ear to hear what the Spirit says.
Den som har ører som hører hva Ånden sier.
We must be careful what we hear.
Vi må være nøye med hva vi hører.
And we must be careful how we hear.
Og vi må være nøye med hvordan vi hører.
They are two different things.
Det to ulike ting.
But it is important to listen very carefully.
Men det viktig å lytte nøye.
There are many people who listen to prophecies.
Det mange som hører på profetier.
But they only listen for that which they want to hear.
Men de hører bare etter det de ønsker å høre.
Not in the areas where what they don't want to hear.
Men ikke på de områdene hvor de ikke ønsker å høre.
It's like a big smorgasbord.
Det som et svært kultbord.
They pick and choose.
Du kan velge.
I don't want that.
Er det det jeg liker?
But I like this.
Den jeg liker.
I don't want that.
Det vil jeg ikke ha, men det vil jeg ha.
We can do that with sermons.
Det kan vi gjøre med forkynnelser.
I am often amazed.
Jeg ofte forbløffet.
That in meetings.
At I møter.
When you are actually preaching the word of God,
når du faktisk
there are people who are falling asleep.
Så det folk som sovner.
There are others who are on their feet cheering.
Det andre som på føttene og
there's others who collapse on the floor under the power of God.
Andre som kollapser på gulvet.
And there's others yawning.
Og det andre som jesper.
There's others with indignation.
Det andre som indignerte.
There's others who are looking at their watches.
Som ser på klokken sin.
All listening to the same word.
Hører på samme ordet.
Amazing.
Forbløffende.
It is a sign.
Det et tegn.
And a wonder.
Og et under.
And a miracle.
Og et mirakel.
So I want to encourage the preachers.
Så jeg ønsker å oppmuntre forkynnerne.
When people fall asleep under your ministry,
folk sovner mens du forkynner.
Remember, somebody fell under sleep under Paul's ministry.
Husk at noen sovnet også mens Paulus forkynte.
And he fell out of a window.
Og han falt ned fra vinduet.
But different responses to the word.
Ulike responser på ordet.
You think, how can this be?
Hvordan kan dette være?
It's the same with Jesus.
Det det samme med Jesus.
There were people that received the word gladly.
Det var folk som tok imot ordet med glede.
There's others who said, we will look into these things again.
Andre som sa, vi vil se på dette på ny.
There were others who said, he speaks like a devil.
Andre som sier, han snakker som en djevel.
People were divided on what he said.
Folk ble skilt over det han sa.
But he's telling us, if you really want to make progress, listen to what I'm saying.
Men han sier, hvis du virkelig ønsker å gjøre framgang, lytt til det jeg sier.
Pay particular attention to the word.
Legg nøye merke til ordet.
Pay great attention to the word.
Vær veldig oppmerksom på ordet.
Now please understand, we are reading the story of what happened.
Skjønn, vi leser historien om det som skjedde.
These people listened to what he was saying.
Disse lyttet til det som ble sagt.
And God wants us to read his word and to listen even as we are reading it.
Og Gud vil at vi skal lese hans ord og lytte mens vi leser det.
That we're not merely reading it, but we are listening.
Sånn at vi ikke bare leser det, bare men lytter.
Listening to the voice of the Spirit as he is, as we are reading, the Spirit begins to speak to us.
Og lytte til ånden, og mens vi leser, så begynner ånden å tale til oss.
And as you're reading, suddenly a promise leaps out of the word.
Og mens du leser, så er det plutselig et løfte som hopper ut av siden.
That's for you.
Og ånden sier, det er til deg.
Just a little word.
Bare et lite ord.
But that's for you.
Men det er til deg.
Your whole life is changed.
Og hele livet ditt er forandret.
Your whole life.
Hele livet.
Changed.
Forvandlet.
My whole life was changed the first night I heard the gospel preached.
Mitt liv ble totalt forvandlet første gang jeg hørte evangeliet forkynt.
And all I heard were these words.
Alt jeg hørte var disse ord.
For God.
For Gud.
So loved the world.
Har elsket verden så høyt.
That he gave his only begotten son.
At han ga sin enbårne sønn.
That if you will believe.
At hvis du tror.
If you will believe,
hvis du vil tro,
you'll have everlasting life.
Så skal du få evig liv.
And suddenly the wings of the Holy Spirit came and he spoke those words inside my heart.
Og plutselig kom den hellige ånd og talte
det
over mitt hjerte.
Believe.
Og jeg sa, jeg tror.
And my whole life was changed.
Og hele livet mitt ble forandret.
I don't understand how the workings of God occur like that.
Jeg skjønner ikke hvordan Gud gjør det der.
I really don't understand how a seed will grow.
Jeg skjønner ikke hvordan et såkorn kan vokse.
I don't know how the little shoot comes up.
Jeg vet ikke hvordan det lille skuddet vokser opp.
I don't know how the plant grows.
Hvordan planten vokser.
I don't know how the fruit emerges.
Jeg vet ikke hvordan frukten kommer.
But I know it happens.
Yes.
I know it happens.
Men jeg vet at det skjer.
I don't know how a man is born again.
Jeg vet ikke hvordan en mann
er født på ny. Or how a woman comes to Christ. I don't know.
Eller hvordan man kommer til Kristus.
But I do know that they do.
Men jeg vet at de gjør det.
Only by believing the word of God.
Bare ved å tro Guds ord.
God's word has got power.
Guds ord har kraft.
And Jesus trying to teach the disciples.
Og Jesus prøver å undervise disiplene.
He said, I want you to understand.
Jeg vil at dere skal skjønne.
That if you listen carefully to my word.
At om dere lytter nøye til mitt ord.
You will have more understanding.
Så vil dere få mer forståelse.
More understanding.
Mer kunnskap.
And he said, I want to teach you about the power of the word.
Jeg vil undervise dere sånn om kraften i ordet.
It's like a seed.
Det er som et såkorn.
You can put it in the earth.
Du kan plante
and
det I
jorden. It doesn't matter how many rocks or boulders you put over it.
Betyr ingenting hvor mye stein du legger over.
A time will come.
En tid kommer.
As surely as it's been planted.
Så sant og så visst som det plantet.
That little seed will break through any concrete and will spring up.
Og det lille såkorn vil bryte seg gjennom betongen og det vil skyte opp.
And Jesus said, "Such is the power of the word."
Jesus sier, "Sånn kraften I Guds ord."
Oh, and the disciples sat there.
Oh, disciples.
Now, please understand, they were also Jewish.
Og vær snill og forstå, de var også jøder.
Oh, you are so wise, master.
Oh, du så vis, master.
You are so wise, master.
Oh, du så vis, master.
Could you tell us the meaning of it?
Kan du fortelle oss hva det betyr?
Well, he said, "I've just told you a simple story."
Ja, du fortalte en enkel historie.
Surely you must know the meaning of this one.
Da må du skjønne hva denne betyr.
Because if you don't understand the meaning of this one,
for om dere ikke skjønner denne,
you're not going to understand anyone.
Du vil ikke skjønne noen av lignelsene.
Oh, yes, master.
Oh, ja, master.
Explain it to us.
Forklar den for oss.
So he explained it.
Så han forklarer.
Oh, that's very good.
Ja, det veldig bra.
So Thomas, it's the power of the word.
Thomas, det kraften I ordet.
Thomas, if you believe the word,
Thomas,
it'll change your life.
Det vil forandre livet.
You'll be a man of faith.
Du kommer til å bli en troens mann.
Very good.
Veldig bra.
Very good.
Veldig bra.
The power of God's word.
Kraften I ordet.
So then Jesus looks at them.
Så sier han.
He said, "Well."
Jesus ser på dem, sier, "Vel."
Time to go.
Tid for å gå.
Let's go across the lake.
La oss gå kryss over sjøen her.
Look with me at this passage in Mark 4.
Se med meg på dette I Markus 4.
Mark chapter 4.
Markus 4.
Vers 35. I'm going to just read you the story from God's perspective.
Jeg skal lese historien
fra Guds perspektiv. Follow me in your Bible.
Perspektiv.
This is the complete story. It's not going to take long.
Dette den fulle historien. Det skal ikke ta lang tid.
From verse 35.
Fra vers 35.
As evening came, Jesus said to his disciples, "Let's cross to the other side of the lake." So they took Jesus in the boat, started out, leaving the crowds behind. Chapter 5, verse 1. So they arrived at the other side of the lake. Great story.
Flott historie.
Let's go to the other side.
La oss gå til den andre siden.
Took him in the boat.
Ta ham I båten.
They arrived the other side.
De på den andre siden.
Just what he said.
Akkurat det han sa.
That's what happened.
Det skjedde.
Simple story.
Enkel historie.
Let's get on the train to Oslo. Let's go to Bergen. From Oslo, get on the train.
Fra Oslo,
go to Bergen.
Kan jeg få mer mulighet,
get off the train.
Hører dårlig.
That's the story.
Det historien.
You said, but you didn't read the verses in between.
Men du leste ikke versene imellom her.
Well, the verses in between concern the growing up of the disciples.
Vel, versene innimellom her, de angår at disiplene vokste opp.
I'm only talking to you about Jesus' story.
Jeg snakker bare til om Jesus sin historie.
Oh, hallelujah!
Oh, hallelujah!
Turn to somebody now and shake your hand. Just shake your hand.
Snu deg mot noen og
just show them that you're alive.
Vis deg at du lever.
There you go. There you go.
Sånn, ja.
Hang loose, hang loose.
Hang loose.
You missed out all these verses. You didn't tell us about the boat, and you didn't tell us about, well.
Du hoppet over alle disse versene. Du fortalte oss ikke om båten.
He's just been telling them
han har akkurat sagt
about the power of his word.
Om kraften I sitt ord.
He's just telling them that if you listen carefully and put your trust in the word, you will get a harvest in your life.
Han har nettopp sagt at hvis du lytter nøye og stoler på ordet, så vil du få en høst I livet ditt.
Now they've come away from the Bible class.
Nå de ute av bibelskoleklasserommet.
They've come out of the church meeting.
De ute av møtet I.
They've come away from hearing the rabbi and the master.
De borte fra det å høre rabbien og mesteren.
He says, let's go over to the other side.
Han sier, la oss krysse over til andre siden.
That's the word.
Det ordet.
Let's go over to the other side.
La oss dra over til andre siden.
That's the word.
Det ordet.
Yes. Look at their response.
Se på responsen.
As they set out,
I det de dro ut,
a fierce storm comes up. High waves breaking into the boat.
Kommer der en voldsom storm og store bølger kommer inn i båten.
It began to fill with water.
Og den begynner å bli fylt med vann.
Jesus was sleeping.
Han sover.
With his head on a cushion.
Med hodet på en pute.
Isn't it nice to sleep on a cushion?
Ikke det godt å sove på en pute som behagelig?
Have you ever been to a hotel where the cushions are not comfortable?
Har du noen gang vært på et hotell
hvor the pillows not really right
behagelig
for your neck? Jesus was asleep in the boat.
Jesus sov i båten.
Why was he sleeping?
Hvorfor sov han?
Because he believed what he said.
Fordi han trodde det han selv hadde sagt.
We're going over.
Vi skal over.
We're going to get to the other side.
Vi kommer til å komme til den andre siden.
Now listen what they said.
Hør på hva de sa.
They woke him up shouting.
De våkner han og roper.
Don't you care that we are going down?
Bryr du deg ikke om at vi går under?
He said we are going over.
Han sa vi går
over. They said we are going down.
De sa vi går under.
He said we are going over.
Han sa vi går over. De sa vi går under.
It's a big difference.
En stor forskjell.
A very big difference.
En veldig stor forskjell.
You're no longer in the classroom.
Du ikke lenger i klasserommet.
You're no longer the theological student.
Du ikke lenger en teologistudent.
You no longer have the understanding of the Greek and the Hebrew and the Aramaic and the Syriac languages.
Du har ikke lenger forståelse av gresk og hebraisk og arameisk og syriske språk.
You no longer have a big Bible as if you're walking around like Cyprian.
Du har ikke lenger en svær bibel som du går rundt med.
This is the real test.
Dette den virkelige testen.
Forget all the books.
Glem bøkene.
Boys,
gutter,
if we don't wake him up,
om vi ikke vekker han opp,
we're going down.
Vi kommer til å gå under.
Really down.
Virkelig under.
Do you remember he was talking to us about roots?
Husker dere han snakket til oss om røtter?
We're going to go down. Deep.
Vi kommer til å gå dypt.
So they shouted him.
Så de ropte.
Get up!
Stop!
Get up!
Kom deg opp!
Don't you know we are going down?
Skjønner du ikke at vi går under?
Oh, silence.
Stillhet.
Be still.
Vær stille.
Calm.
Ro.
And then he looked at them.
Så ser han på dem.
He said, boys,
gutter,
this was the first practical test of what I've been teaching you for the last hour.
Dette var den første praktiske testen på det jeg har undervist dere den siste timen.
Whether you believed my word or not.
Om dere tror mitt ord eller ikke.
You failed the test.
Dere sviktet i testen.
Where is your faith?
Hvor troen deres?
You see, faith is not based on nothing.
Tro ikke basert på ingenting.
Faith is based on the word.
Tro basert på ordet.
For faith comes.
For tro kommer.
By the hearing.
Ved å høre.
Or they'd heard him teach.
Og de hørte han undervise.
But they'd not heard.
Men de hadde ikke hørt.
What he said.
Det han sa. Yeah.
That's right. They'd heard about miracles, but they'd not really heard about miracles.
De hadde hørt om mirakler, men de hadde egentlig ikke hørt om mirakler.
Has God ever given you a word for your life?
Har Gud noen gang gitt deg et ord over livet?
That has up to this present time, it has not been fulfilled.
Som opp til dette øyeblikk ikke oppfylt.
Is there anyone in this congregation that you could say, I've had a word, but up to this time, it has not yet been fulfilled?
Det noen
could you raise your hand if that's you?
Kan du løfte hånden hvis det er sant om deg, du har fått et ord over livet ditt, og det til denne dag ikke oppfylt?
Keep your hand up.
Hold hånden
if
oppe,
that's you.
Om det deg.
I want to say this to you. Don't drop your hand now.
Jeg skal si det til deg. Ikke ta hånden ned.
If God,
hvis Gud,
has given you a word,
har gitt deg et ord,
concerning your future, concerning your health, concerning your prosperity, concerning your job, concerning a country, concerning your family, whatever it is that's not yet been fulfilled, it's going to be.
Yes. Angående din helse, ditt liv, din fremtid, din jobb, din nasjon, uansett angående din fremtid, hvis det ikke er oppfylt, det kommer til å bli det.
Halleluja!
Hallelujah!
What he said,
det han sa,
he will do.
Vil han gjøre.
Prophecy tonight, I am Alpha.
Profetien I kveld, jeg Alfa.
I am Omega.
Jeg Omega.
I am first.
Jeg først.
I am last.
Jeg den
siste. I am beginning and I am ending.
Og jeg slutten.
Doesn't start and doesn't finish.
Ikke en som begynner og ikke fullfører.
He starts and he finishes.
Han begynner og fullfører.
He gives the word and it is fulfilled.
Han gir ord og det blir oppfylt.
We're going over.
Vi går over.
They get there.
De kommer dit.
Now, although you've had a word from God,
og selv om du har fått et ord fra Gud,
I like the Lord.
Jeg liker Herren.
I really do.
Jeg gjør virkelig det.
I'm so glad you're giving still water to me.
Jeg så glad for at dere gir meg rennende vann.
I love the Lord.
Jeg elsker Herren.
Because when he says something,
fordi at når han sier noe,
he keeps his word.
Holder han ordet sitt.
Look. Is that nice?
Ikke det bra?
Did you see that?
Så dere det?
That is nice.
Ikke det bra?
But he keeps his word.
Men han holder ordet sitt.
Always keeps his word.
Holder alltid ordet sitt.
That's right.
Det bra.
Enjoy the fountain.
Can I say this to you?
Anybody is free to come and drink.
Enhver fri til å komme og drikke.
You are free to come and bathe in this pool.
Du fri til å komme og bade
I dette
vannet. Det forfriskende.
Do you understand?
Skjønner du?
Don't be locked in and corralled.
Ikke være låst og fanget og sitt stille.
Be free.
Vær fri.
Enjoy.
Nyt.
But God's word speaks it, fulfills it.
Men Gud taler ordet sitt, og han fullfører det.
8 years ago,
for 8 år siden,
I believe it was 8 years ago, in a conference in Norway.
Jeg tror det 8 år siden, det var en konferanse I Norge.
We had a prophecy for Cuba.
Fikk den profeti om Cuba.
Is it 8 years now?
Det 8 år siden.
2004. That's 9 years.
9 år siden.
9 years ago.
For 9 år siden.
There was a prophecy.
Kom der en profeti.
To my wife and myself.
Til min kone og meg
selv. That we should go to Cuba.
At vi skulle dra til Cuba.
Some of you were in that conference.
Noen av dere var på den konferansen.
So we went to Cuba.
Så vi dro til Cuba.
Nice to go to Cuba.
Flott å dra til Cuba.
Everybody told us about the sunny weather.
Alle fortalte oss om solen der.
The lovely food.
Den gode maten.
And the lovely food.
Og den gode maten.
And the lovely food.
Og den gode maten.
There was plenty of sunny weather.
Det var mye sol.
The others was a false prophecy.
Det andre var en falsk profeti.
Well, we went there and we met people who loved Jesus.
Vi dro dit, vi traff mennesker som elsker Jesus.
Trying to encapsulate the story. We met people that loved Jesus and there were just over 6,000 of them.
Vi møtte mennesker som elsker Jesus, og det var mer enn 6,000 av dem.
Well, we've worked in that country now for 9 years.
Vel, vi har arbeidet 9 år I det landet nå.
Helping the evangelists.
Hjulpet evangelistene.
Helping who they call missionaries.
Hjulpet de kaller misjonærer.
And last week, or 10 days ago, I was in Cuba.
Og for 10 dager siden var jeg på Cuba.
There are now just over 37,000 of them.
Og nå det mer enn 37,000 av dem. Takk herre.
Last year, over 120 churches were planted.
I fjor ble over 120 menigheter plantet.
Two weeks ago, I was in attendance as the guest to speak at the graduation ceremony of our first students graduating from the first theological college opened in Cuba since the revolution 51 years ago by Castro.
Og for 14 dager siden så talte jeg på avslutningen for de første studentene som ble graduert fra Bibelskole for første gang siden revolusjonen med Castro.
Holy Spirit, young men and women.
En hellig ånd over unge menn og kvinner.
You say, how did that all happen?
Hvordan skjedde alt det?
I don't know.
Jeg vet ikke.
Other than this.
Men jeg vet dette.
Two people
to personer
heard a word.
Hørte et ord.
And they accepted it into their heart.
Og de tok imot det I sine hjerter.
They immediately went back to England.
De dro øyeblikkelig tilbake til England.
And I immediately drove to meet a man called Anthony Frederick Ling.
Og jeg møtte med en gang en mann som heter Anthony Frederick Ling, bedre kjent som Tony Ling.
The first word about my translator was a false prophecy.
Det første ord om en tolk var en falsk profeti.
Anthony Frederick Ling, commonly known as Tony.
That's right.
And I shared with him the prophecy that had come and I said, I want you to weigh this.
Jeg delte med han den profetien som var kommet og sa, jeg vil du skal veie dette.
So in 3 days he gave me a call and said, I'd like to see you.
Så etter 3 dager ringte han meg og sa, jeg vil gjerne treffe deg.
So I went to see him.
Jeg dro for å treffe.
He said, it is the will of the Lord for you to go to Cuba.
Det Guds vilje at du skal dra til Cuba.
And the Lord has shown me that when you go there, he's going to introduce you to a lady.
Og Herren har vist meg at når du drar der, skal han introdusere
deg til en mann.
Som skal introdusere deg til en mann.
Who's going to open to you the whole island of Cuba.
Som skal åpne for deg hele Cuba.
My wife and I were in Cuba for 6 days.
Min kone og jeg var på Cuba I 6 dager.
Looking for Christians.
Så etter kristne.
And all we met were religious Catholics.
Alt vi møtte var religiøse katolikker.
Until the final day of the day, penultimate day before we left Cuba.
Inntil dagen før vi skulle dra fra Cuba.
We said to the Lord, you sent us here.
Vi sa til Herren, du sendte oss.
We've met nobody.
Vi har ikke møtt noen.
We've walked the streets in over 100 degrees temperature.
Vi har,
for the last 5 days.
Vi har gått på gaten her de siste 5 dagene I mer enn 100 grader.
Lord, it's hot.
Herren har vært
it's hot.
Det varmt.
It's hot.
Det varmt.
And the food is terrible.
Og maten
terrible,
elendig.
But you said this word.
Men du talte dette ordet.
And we've got to meet somebody.
Og vi må møte noen.
And we're going to meet a lady.
Og vi skal møte en kvinne.
But how?
Men hvordan?
And we said, Lord!
Vi sa, Herre!
This is our final day!
Dette vår siste dag!
Answer your words!
Oppfyll ordet ditt!
Amen.
Amen.
We walked out of our little room.
Vi gikk ut av det lille rommet vårt.
Into the courtyard of this huge hotel.
In på plassen som var på dette lille svære hotellet.
And my wife saw a vehicle.
Og min kone ser et kjørte.
She said, there's a fish sign on the
det fisketegn på bilen.
I said, fish sign.
Fisketegn. Mm.
Fish sign.
Fisketegn.
I don't eat fish.
Jeg spiser ikke fisk.
She said, no, nei. The fish sign. It's like the sign for Christians.
Fisketegn er jo tegnet for kristne.
Oh, I said, right.
Oh, ja, rett.
Then I'll go to see in that building if who owns the car.
Jeg går inn I den bygningen og spør hvem som eier bilen.
And I walk up the pathway.
Og jeg gikk opp gangveien der.
Towards this door.
Mot denne døren.
And suddenly the door opened.
Og plutselig åpner døren seg.
And out walked a lady.
Og ut kommer en kvinne.
A beautiful attired lady.
En flott kledd kvinne.
A business suit.
Forretningskjole.
Mobile phone to her ear.
Mobil.
Looking every inch business.
Ser forretningsmessig.
And she saw me.
Og når hun ser meg.
A big crumpled hat.
En svær.
Perspiring. Sweaty.
Svett.
No photographs.
Ingen bilder, takk.
I saw you, sir.
Jeg så deg.
Suddenly, not in Spanish. Not in Spanish.
Plutselig og ikke på spansk.
She said, "Can I help you?
Can I help you? Kan jeg hjelpe deg?"
I was taken aback.
Jeg ble tatt litt på sengen.
I thought this lady is speaking to me in English.
Denne damen snakker til meg på engelsk.
I said, "Well, of course. Well, yes."
Vel, ja, selvsagt.
I just want to know whose car is this.
Jeg bare lurer på hvem sin bil det der.
Why do you want to know, she said.
Hvorfor skal du vite det, spør hun.
I said, well, I've come with my wife. We're looking for Christians in Cuba.
Vel, jeg har kommet med min kone. Vi ser etter kristne på Cuba.
She said, follow me.
Hun sa, følg meg.
Now I've read the book of Proverbs.
Når jeg har lest ordspråkene.
I see you ministers around here. I've read the book of Proverbs.
Jeg ser dere som forkynner Guds ord. Ja, jeg har lest ordspråkene.
I was with my wife.
Jeg var med min kone.
Can I say this to you, young man?
Kan jeg si dette til
deg, unge? If you ever meet a young lady who says follow me, don't.
Hvis du noen gang møter en ung kvinne som sier følg meg, ikke gjør det.
You were there to lead them, not to be led.
Dere er der for å lede dem, ikke å bli ledet.
All right, don't get religious. Don't get religious.
Ikke bli religiøse.
So I walked into the house.
Så jeg gikk inn I huset.
And there was an elderly lady there.
Der var der en eldre kvinne.
And a man.
Og en mann.
And the room was filled with computers.
Og rommet var fylt av datamaskiner.
I thought it must be hell.
Jeg tenkte det må være helvete.
I don't know anything about computers.
Jeg vet ingenting om datamaskiner.
I don't like computers.
Jeg liker ikke datamaskiner.
And this room is filled with computers.
Og dette rommet var fylt av datamaskiner.
She sits down and immediately phones.
Hun setter seg ned og begynner å ringe meg.
Scribble something on paper.
Skriver på papir.
Gives me the paper.
Gir meg papiret.
And says.
Og sier.
See this man tonight at 6 o'clock.
Treff denne mann her. I kveld.
She said, I've got to go now.
Jeg må dra nå, sier hun.
She was the PA, the personal assistant to the ambassador of Argentina.
Hun var den personlige assistenten til den argentinske ambassadøren på Cuba.
A Christian.
En kristen.
Nice story, isn't it?
Fin historie.
So we got a taxi.
Så vi tok en drosje.
And we went to see, quote, this man.
Og vi dro for å møte denne mannen.
Who was waiting for us.
Som ventet på oss.
Who was due to fly to another part of the country.
Som skulle fly til en annen del av landet.
Who had spent all his money on 2 tickets.
Som hadde brukt alle sine penger på 2 billetter.
For him and another pastor to travel to another part of the country.
Sånn at han og en annen pastor kunne dra til en annen del av landet.
And that morning.
Og den morgen.
In the presence of God.
I Guds nærhet.
The Holy Spirit said to him.
Sa den hellige ånd til han.
You're not to leave.
Du skal ikke dra.
I am sending you 2 people.
Jeg sender deg 2 mennesker.
From a foreign country.
Fra et annet land.
And they've got something for you.
Og de har noe til.
You're not to leave.
Du skal ikke dra.
He said, Lord.
Han sa, Herre.
I've bought the tickets.
Jeg har kjøpt
billetter. I cannot go.
Jeg kan ikke dra.
You saying I cannot go.
Du sier, jeg kan ikke
dra. And the Lord said, you're not to go.
Og Herren sier, du skal ikke dra.
And at 6 o'clock that night,
og klokken 6 den kvelden,
2 people,
2 mennesker,
from a foreign country,
fra et fremmed land,
came to see,
kom for å treffe
the bishop,
biskopen,
of the charismatic Methodist church,
fra den karismatiske metodistkirken på Cuba.
Please understand, it isn't anything like the Methodist church that you know.
Vær snill og forstå, det ingenting som
metodistkirken. Please understand. Please understand.
Vær snill og forstå.
Their meetings.
Møtene deres.
Noisy.
Lively.
Jumping.
Hoppa.
Dancing.
Danser.
Shouting.
Roper.
Cheering. For hours.
Ler I timer.
And hours.
Og timer.
And hours.
Og timer.
Before the word.
Før ordet.
I usually go to sleep.
Jeg vanligvis sover.
Just to try to get my energy before I preach.
For å få energi før jeg skal tale.
Because they are on dancing.
De danser og danser og danser.
But when we met him.
Men når vi traff ham.
He couldn't speak English.
Kunne han ikke snakke engelsk.
His secretary couldn't speak English.
Sekretæren hans kunne ikke snakke engelsk.
So now it's.
Så nå det.
We had been there for, it was 6 days.
Vi hadde vært der I 6 dager.
And I had strapped to my body.
Jeg hadde fast på kroppen min.
Dollars.
Dollar.
I couldn't go into the showers.
Jeg kunne ikke gå I dusjen.
My wife ate at another table.
Min kone spiste på et annet bord.
So I said to the man,
så jeg sa til mannen,
restroom, WC, toilet.
WC, toilette.
So I went there.
Så gikk der.
Took off my shirt.
Tok av skjorten.
Peeled off.
Sleit off.
It's only then I wish that God had not given me hair.
Det bare da jeg ønsket at Gud ikke hadde gitt meg hår.
It's awful to see George Washington on your chest.
Det er forferdelig å se George Washington på brystkassen din.
And Abraham Lincoln.
Og Abraham Lincoln.
Everything had got wet.
Alt hadde blitt vått.
So I put it on the floor.
Så jeg la det på bordet.
And he looked at the money.
Han så på pengene.
He fell on his knees.
Han falt på sine knær.
And he sobbed.
Og gråt.
And he sobbed.
Og gråt.
And he sobbed.
Og gråt.
By which time another lady had come who could speak a little bit of English.
Og på det tidspunktet var det kommet en dame som kunne snakke litt grann engelsk.
We said to her, "What's the problem?"
Vi sa, hva problemet?
She talks to the bishop.
Hun snakker med biskopen.
He said, "This week we ran out of all money."
Denne uken har vi brukt opp alle pengene våre.
We have a bill to pay which is $6,000.
Vi har en regning å betale som på $6,000.
We counted the money.
Vi har telt pengene.
I didn't know how much we had.
Jeg visste ikke hvor mye vi hadde.
Money from you.
Penger fra dere.
Money from England.
Fra England.
Money from America.
Fra Amerika.
$6,020.
$6,020.
For him it was an answer to prayer.
For ham var det et svar på bønn.
Indication of what God had told him to do. Stay.
En bekreftelse på det Gud hadde sagt til ham. Bli.
Now let me say this to you.
La meg si deg dette.
People in Cuba today.
Folk på Cuba i dag.
Their salary for 1 month.
Den lønn de får for en måneds arbeid.
Is $14.
Er $14.
That's for a family of a father and a mother and 2 children.
Lønn for en familie med far og mor og 2 barn.
They have freebies given to them by the government.
Free
things given to them.
De får gitt ting gratis av regjeringen.
Firstly, no person over 7 gets fresh milk.
Men ingen over 7 år får fersk melk.
They get 2 pounds of sugar.
De får 2 pund med sukker.
2 pounds of beans.
2 pund med bønner.
2 pounds of rice.
2 pund med ris.
On top of their $14.
I tillegg til disse $14 per måned.
On my visit this time.
På besøket denne gangen.
Their $14 is no longer going round and buying as much as it used to do.
Så rekker ikke de $14 så mye som de pleier å gjøre.
Because the economic situation in the world has changed.
Fordi den økonomiske situasjonen i verden forandret.
You don't have to look any further than Greece or Spain or Italy or Ireland or anywhere in Europe. Europe is due to the economic situation.
Du trenger ikke så lenger enn til Hellas eller Spania eller Irland eller hvor som helst i Europa. Økonomien rystet.
But all this man had.
Men alt denne mannen hadde
was a word from God.
Var et ord fra Gud.
And everyone else is toppling.
Og alt annet rystet.
God speaks through a prophet in Norway.
Gud taler gjennom en profet i Norge.
To 2 people.
Til 2 mennesker.
To go to Cuba.
For at de skal dra til Cuba.
And God spoken to a man in Cuba.
Og Gud taler til en mann på Cuba.
To tell him I'm sending 2 people.
Som sier at jeg sender 2 mennesker.
So when everything else is shaking in the world,
så når alt annet rystes i verden,
the one thing that's not shaking,
den ene tingen som ikke rystes,
is the word of God.
Er Guds ord.
So from just over 6,000 people,
so for,
who are born again,
so fra å være litt mer enn 6,000 som er født på ny og fylt av
Holy Ghost people,
taler i tunger,
there are now 37,000
people
baptized in from the Holy Ghost, speaking in tongues, seeing many people healed, seeing new churches planted.
Mennesker som født på ny, fylt med den hellige ånd, vinner mennesker for Gud, planter menigheter.
A people that seemingly have nothing,
et folk som tilsynelatende har ingenting,
but yet have everything,
men som likevel har alt.
A people who send you greetings,
et folk som sender deg
hilsen, a people who send you their thanks,
som sender deg sin takk,
a people who send you their thanks for what you've sent them,
som sender deg sin takk for det du har sendt dem.
Some of you are not even aware you've been sending money to Cuba,
og noen av dere ikke engang klar over at dere har sendt penger til Cuba,
but you do,
men det har dere,
because we work together,
fordi vi jobber sammen.
Across this world we're working together,
på kryss og tvers av denne verden jobber
vi sammen. It's not only the Philippines that Norway is working into, other people are working into Norway.
Det ikke bare på Filippina at dere jobber inn i det andre som
other
jobber
inn
i
Norge.
Og andre sender finanser til Filippina.
It's not only Norway sending money into India. Other countries are sending
money. Ikke bare Norge som sender penger til India, andre land gjør også det.
It's not only England, America and Canada sending money into Cuba. Norway sends money to Cuba.
Og det ikke bare England og Amerika som sender penger til Cuba, Norge gjør også.
This story is your story.
Denne historien deres historie.
It's a story that can tell you this. You have a word from God. Accept it and believe it, you also can see miracles and healings and salvation beyond your expectation.
Og det en historie som lærer deg dette, at hvis du har fått et ord fra Gud, og du tror det, og du handler på det, så kan du også se Guds mirakler, og mennesker helbredet, og Gud handler.
This is the story.
Dette historien.
Let's go over.
La oss dra på den andre siden.
And they got there.
Og så kom de der.
You say, well, what about the rest?
Vel, hva med resten?
Well, when God tells you to do something, he doesn't tell you what's going to happen before you get there.
Når Gud ber deg om å gjøre noe, sier han ikke hva som skal skje før du kommer der.
Hands up those of you who are presently married in this room tonight.
Opp med hånden de av dere som gift, som her i rommet i kveld.
Right, we're praying for the others.
Ja, vi ber for de andre.
Hands down those at the... How many of you that put your hands up could remember and can remember the day you got married? I'm not going to ask you the date.
Hvor mange av dere som gift kan huske den dagen dere ble gift? Opp med hånden. Jeg skal ikke spørre om datoen.
I saw a man do this.
Jeg så en mann som gjorde sånn.
I'm not going to ask you the date.
Jeg skal ikke spørre om datoen.
Remember the date. How many of you knew at that time what you were going to have to go through?
Hvor mange av dere visste den dagen alt dere måtte gå igjennom?
Now this is normally the test, you see.
Og dette normalt testen, skjønner du.
Now if you had known,
og om du hadde visst,
what you were going to go through,
hva du måtte gå igjennom,
would you really have married that person?
Har giftet deg med den personen?
Now it's very important. I'm not encouraging you.
Det veldig viktig, jeg oppmuntrer dere ikke.
But it's important that those who are hearing this tape understand there are people in this hall who say, it doesn't matter what we've been through, I would have made the same decision again.
Viktig for dere som hører opptaket av dette, at dere skjønner at folk viser tydelig at hadde de visst hva de måtte gå gjennom, så hadde de gjort samme beslutningen på ny.
Now, God's like that.
Gud sånn.
Let's go over.
La oss dra over.
Let's get in the boat.
La oss gå i båten.
Oh, Thomas, he's a wonderful man.
Thomas er en vidunderlig mann.
To think we are carrying the Savior of the world.
Tenk at vi frakter verdens frelser.
The creator of the world is sleeping back there.
Verdens skaper sover der bak i båten.
Won't be long now, we'll get to the other side.
Ikke lang tid før vi er på andre siden.
More miracles and healings.
Mer mirakler og helbredelser.
It's just great being with
him. Det er fantastisk å være med.
Wow, this is...
Oi, det litt ruskete.
Oh, this boat's getting...
Oh, denne båten, Jynger.
Look at...
Se på...
Look at that wave!
Se på den bølgen!
Where did they come from?
Hvor kommer de fra?
Where is he?
Hvor han?
He's sleeping back there! We'll wake him up, we're going down!
Vakker opp, vi går inn der!
Didn't tell us this.
Hvorfor sa ikke dette til oss?
Didn't say this was going to happen.
Så jeg gikk at det skulle skje.
And a fish came out of the mouth.
Da kom en fisk ut av munnen.
See, some of you can't believe that.
Noen av dere kan ikke tro det.
But you can believe a man went into a fish's mouth.
Men du tror virkelig at en mann var tre døgn i en fisk?
Are you the golf church or the church?
Er det en golfmenighet eller en menighet?
Disciple coughed up a sardine.
Disciple hostet opp en sardin.
He didn't tell us this.
Han sa ikke dette, vel ikke?
We'll wake him up.
Oh, wake him up.
Oh, what did he say?
Hva sa han?
Let's go over.
La oss dra over.
We're going under, man.
We're going under, man.
Get him, we're going
vekker
under.
Vekker han opp, vi går under.
Wake up!
Våkne opp!
Don't you know we're going down?
Skjønner du ikke at vi går under?
Oh, be quiet.
Åh, vær stille.
Calm down.
Ro deg ned.
Well.
Wow.
Well, well.
Well, well, well.
We believe all the time.
Vi tror det hele tiden.
It wasn't me, Lord.
Det var ikke meg, Herre. Det var ikke meg,
Herre. It wasn't me.
Det var ikke meg, Herre.
Det
var ikke meg, Herre.
Not me.
Ikke meg.
Oh, Jesus, we love you.
Oh, Jesus, vi elsker deg.
Where's your faith?
Hvor din tro?
We didn't expect that from you, Lord.
Vi hadde ikke ventet det av deg, Herre.
You're usually very passive and
calm. Vi vanligvis veldig passive og rolige.
Why are you giving us that rebuke?
Formaner du oss?
He said, boys.
Gutter.
I've been sitting with you for the last hour.
Jeg har sittet med dere den siste timen.
Before we got on this boat.
Før vi gikk i båten.
And I told you about the power of the word.
Ja, underviste dere om kraften i ordet.
That if you can hear it.
At om du kan høre det.
If you can hear it.
Om du kan høre det.
And believe it.
Og tro det.
And mix it with faith.
Og blande det med tro.
And accept it.
Og akseptere det.
It will always perform.
Så vil det alltid
oppfylle. It will always do.
Det vil alltid gjøre.
It will always bring forth.
Det vil aldri bringe fram frukt.
For the reason it's been given.
For grunn til at det er gitt.
I'm going to get and give an answer.
Jeg skal
gi. I taught you that.
Jeg lærte dere det.
For an hour I taught you that.
I en time underviste jeg det.
Couldn't you believe that?
Kunne dere ikke tro det?
Lord, why are you insisting on this?
Hvorfor er du så bestemt på dette?
He said, this is why I'm insisting on it.
Dette er grunnen til at jeg er så bestemt på det.
Because the days are going to come.
Det kommer dager.
But I'm not going to be with you.
Jeg ikke kommer til å være med dere.
And you are going to calm the storm.
Og du skal roe sjøen. Stormen.
And you are going to heal the sick.
Du skal helbrede de syke.
And you're going to cast out devils.
Dere skal kaste ut demonene.
You are going to do it.
Dere skal gjøre det.
And you're only going to do it because of my word. Because you believe in my word. And the power of my word. For I am God. I'm not a man. I don't lie. I'm not the son of man that I repent. When I say it, I'll do it. I want you to learn that. I want you to learn it in your very being. That when I say something, I will do it. That when God says to you, you're going to a country.
At når Gud sier til at du skal dra til et land.
And you say, Lord, there's no one that can get me to the country.
Og du sier, Herre, det er ingen som kan få meg til det landet.
He said, you don't need anyone.
Du trenger ingen,
sier Herre. I'll get you to the country.
Jeg vil få deg til det landet.
We heard tonight about nations.
Vi hørte i kveld om nasjoner.
People here tonight, you're going to go to Mozambique. You're going to go to Angola. You're going to go to Malawi. You're going to go to Namibia. You're going to go to Ghana.
Det er folk her som skal dra til Mosambik, til Namibia, til andre land.
You're going to go to the nations of Africa.
Til Afrikas nasjoner.
Some of you are going to go to Latin America.
Noen av dere skal dra til Latinamerika.
Some of you are going to visit other countries in Europe.
Andre skal besøke land i Europa.
You say, me?
Du sier,
yes,
meg?
You.
Ja, du.
There isn't any place that you cannot go if God tells you to go there.
Det er ingen plass du ikke kan dra hvis Gud ber deg dra.
There is no situation that you cannot face if God tells you to face.
Det er ingen situation du ikke kan møte hvis Gud lar deg møte.
There is no demon that will hold you back if God says you're going through.
Det er ingen demon som kan holde deg tilbake hvis Gud sier at du skal gå.
There is no circumstance that will take you down when God says you're going to go over.
Ingen omstendighet som skal ta deg under når Gud sier at du skal dra over.
There is no situation or demon will stand in your way when God says you're going through.
Ingen situation eller demon som kan stå i din vei hvis Gud sier at du skal gå igjennom.
Why? This is what he says. This is what's going to happen.
Det er det han sier, og det er det som vil skje.
The in-between time, that's our training time.
Det som skjer imellom, det er der vi trenes.
the disciples did not pass the test on this time.
Disiplene bestod ikke testen denne gangen.
He didn't write them off.
Han avskrev dem ikke.
Ah, you're just a useless
one. Ah, dere ubrukelige.
Look at you, 12 of you, look at you. All you want is food.
Dere tolv, jeg trenger dere ikke. Alt dere har lyst på mat.
Food, food, food.
Mat, mat, mat.
You love the food.
Dere elsker maten.
You love me making food for you.
Dere elsker
you love me when I provide the fish. You love me when I give you a catch of fish.
Elsker dere når jeg
you love me when I make the bread.
Når jeg lager brød.
You love me when I multiply.
Elsker meg når jeg multipliserer.
You love me when I give you money.
Elsker meg når jeg gir dere penger.
Ah, you're a bunch of nobodies.
Ah, dere bare ingen.
No, he never told that.
Han sa aldri det.
He said, I chose you.
Han sa, jeg valgte dere.
And you are going to become the people that I believe you're going to become.
Og dere skal bli de jeg tror at dere skal bli.
You see, Jesus didn't disciple them for what they were. He discipled them into what they should be.
Jesus disciplet dem ikke til det de var, men til det de skulle bli.
He didn't have disciples just coming to serve him. He was there to serve them.
Han hadde ikke disipler som skulle komme og tjene han, men han var der for å tjene dem.
He's going to make them.
Han skal gjøre dem til.
Can I say this to those of you that are leaders, when you see a jewel of God in a congregation?
Kan jeg si dette til de av dere som ledere når du ser en Guds juvel I en forsamling?
A young man, a young woman, older man, older woman.
En ung mann, en ung kvinne, en eldre mann, en eldre kvinne.
Middle-aged lady. Doesn't matter who.
Betyr ikke noe alder og sånne ting.
If you were to disciple them,
hvis du skal disciple
dem, the first thing you have to know is,
det første du må vite
what they are going to become.
Hva de skal bli.
Because if you know what God's going to make them to become, you'll never give up on them.
Fordi at hvis du vet hva Gud vil få dem til å bli, så vil du aldri gi dem opp.
You'll never, ever, ever give up.
Vil du aldri, aldri, aldri gi opp.
People never gave up on me.
Folk ga meg aldri opp.
I still go and wash my hands in meetings.
Jeg går fremdeles og vasker hendene mine I møter.
And people don't give up on me.
Men folk gir meg ikke opp.
Don't let religion force you into a mold.
Ikke la religion presse deg inn I en form.
Don't let the church force you into a mold.
Ikke la menigheten presse deg inn I en form.
Don't let leaders force you into a mold.
Ikke la ledere presse deg inn I en form.
Let your leaders shape you.
La lederne dine forme deg.
Into what you are to be.
Til å bli det du skal bli.
You see this good lady in the front who happens to be my wife.
Denne gode damen her fremme som min kone.
She stays with me.
Hun blir med meg.
Not because of the money I give her.
Ikke på grunn av pengene jeg gir henne.
Not because of the big house I bought her.
Ikke på grunn av det store huset jeg kjøpte. Ikke på grunn av den store bilen jeg kjøpte.
Not because of the necklaces I bought
ikke
her. And the pearls that I bought her. Because I have not done any of that.
For jeg har ikke gjort noe av det.
But she stays with me.
Men hun blir med meg.
Because she sees her husband changing.
Fordi at hun ser en ekte mann som forandrer seg.
Her husband's becoming more Christ-like.
At ekte mann hennes blir mer Kristus-lik.
And because she knows what I am to become.
Og fordi hun vet hva jeg skal bli.
She doesn't give up on me.
Gir hun meg ikke opp.
When I want that last piece of chocolate that she loves so much.
Jeg har så lyst på den siste sjokoladebiten som hun elsker så høyt.
She doesn't give up on me.
Så gir hun meg ikke opp.
When sometimes I don't do the job that she wants done.
Når jeg av og til ikke gjør den jobben hun ønsker jeg skal gjøre.
When she's asked that I paint the gate for the last 7 years and it's still not painted.
Når hun har bedt meg male porten I 7 siste årene og den fremdeles ikke malt.
And every year I've bought brushes.
Og hvert år så jeg kjøpt sånne metallbørster.
And every year she has seen good intention.
Og hvert år så hun sett gode intensjoner.
But still,
men
the old gate
den gamle porten
looks older today
ser eldre ut I dag
than it ever looked.
Enn noen gang har sett ut.
But still,
men fremdeles
she stays in there with
hun blir med meg.
Why?
Hvorfor?
She made a commitment to me.
Hun overga seg til meg.
I just look at her now.
Jeg ser på henne nå.
And she is saying with her eyes.
Hun ser med øynene sine.
You're going to paint that gate.
Du skal male den porten.
I can see you kind of, ooh, wow. This is church.
That's a minute.
around there. That's what Jesus was like with his disciples.
Som var Jesus med disciplene sine.
After he'd given them a strong rebuke,
etter at han hadde formant dem kraftig,
I think he must have gone back.
Så tror jeg at han må gå tilbake.
Sat down.
Satt seg ned.
On the cushion.
På puten.
I just said, Lord.
Herre.
Father.
Far.
This is going to take some work.
Dette vil kreve litt arbeid.
You know. These are the ones you gave me, but it will take some work.
Dette de du ga meg, men det krever en del arbeid.
Turn to the person next to you and say, you're a work in progress.
Snu deg til den som sitter ved siden av og si, du arbeid som under bearbeiding, arbeid som pågår.
Where's this sermon gone?
Hvor den talen tatt retning?
You never ever give up.
Du gir aldri opp.
We have 5 children.
Vi har 5 barn.
I always wanted one of them to be a doctor.
Jeg ønsket alltid at en av dem skulle bli lege.
Because I wanted to be a doctor.
Fordi jeg
are there any doctors here?
Er det leger her?
Any doctors?
Er det noen leger her?
Any doctors?
Opp med hånden hvis du en lege.
Hands up if you're a doctor.
Opp med hånden om du lege.
A lady, a doctor. God bless you.
Gud velsigne deg.
You're in a business that I would have loved to be in.
Du en bransje jeg skulle ha likt å være i.
I wasn't clever enough.
Jeg var ikke smart nok.
So thank God.
Så takk Gud.
There is somebody else in the world who could do it.
At det noen andre i verden som kan gjøre det.
You've disappeared.
Du har forsvunnet.
Raise your head. Okay, I see you.
Jeg ser deg, flott.
Well, I always wanted somebody to be a doctor.
Jeg ønsket alltid at noen av barna skulle bli lege.
And my second daughter.
Min andre datter.
We were having a meal in the house one day and we had a visiting preacher.
Vi hadde måltid i huset, vi hadde en forkynner på besøk.
A very, 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 very well-known preacher.
En veldig, 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 veldig kjent forkynner.
He was sitting at the table and he said to my daughter, he said, well, my dear.
Han sitter ved bordet og sier til datteren min, vel, kjære.
What are you going to do when you leave school?
Hva skal du gjøre når du ferdig på skolen?
I'm a short man.
Jeg en kort mann.
My legs weren't long enough.
Beina mine var ikke lange nok.
I wanted to kick her.
Jeg ønsket å sparke henne under bordet.
As if to say, give him the right answer.
Gi det rette svaret.
But in our house, you don't have to kick or to hit.
Men i vårt hus så trenger du hverken å slå eller sparke.
They've learned from their mother.
De har lært av sin mor.
And their father.
Og sin far.
Just by the look of the eye.
Bare ved et blikk.
So she looked at this man and she said, well, Uncle Arthur.
Hun ser på denne mannen og sier, vel, Onkel Arthur.
I think I'll be a doctor.
Jeg tror jeg skal bli lege.
Harto sama kuturo magwike sele bikoto
sape.
Oh, hallelujah.
Hallelujah.
Lord, this is beyond my imagination.
Ut hva jeg hadde drømt om.
And he looked at her and said,
og han ser på henne og sier,
well, that is such a noble profession.
Vel, det en sånt edelt yrke.
I'm so glad to hear that.
Jeg så glad for å høre det.
And I said, and I am too.
Og jeg også, tenkte jeg.
And then looking at her as if to say, well done.
Og jeg ser på henne for å si, godt gjort.
She looked at him and said,
og ser hun på henne og sier, eller,
I might become a stunt woman.
Eller en stunt kvinne.
She never became a doctor.
Ble aldri en doktor.
She went into the theater.
Hun holdt på med teater.
Became a darling.
A darling.
A darling. Hello, darling. A darling. The theater. A thespian. She was in the theater. Then another went into law.
En annen studerte jus.
Another one married a businessman.
En giftet seg med en forretningsmann.
Son goes into the movie industry.
En gikk inn i filmindustrien.
Another one's an evangelist.
En evangelist.
They're all different.
Alle ulike.
You can train them with general good manners and behavior.
Du kan lære dem generelt gode manerer og god oppførsel.
But as parents, you need to pray and ask God, what are they going to do?
Men som foreldre trenger dere å be Gud, hva skal de gjøre?
What are they going to become?
Hva skal de bli?
And channel them that way.
Og kanalisere dem, hjelpe dem den veien.
Can I say this to you, brothers and sisters? We need Christians who are politicians.
Kan jeg si dette til dere? Vi trenger kristne som politikere. Yeah,
that's right.
We need Christians who are politicians.
Vi trenger kristne som politikere.
We need Christians who are Nobel scientists.
Vi trenger kristne som Nobels forskere.
In research.
Driver med forskning.
Finding out discoveries.
Oppdager ting.
Producing things that are changing society.
Oppdager ting som forandrer samfunnet.
That are passing good and wholesome laws.
Som vedtar gode oppbyggelige lover.
It's time for the church to stop complaining about the politicians.
Det tid for menigheten til å slutte å klage på politikerne.
Let themselves become politicians.
Og la dem selv bli politikere.
Train up a child in the way they should go and they won't depart from that.
Lær opp et barn på den veien det skal gå, det vil ikke vende bort fra den veien.
God wants us in this period of time.
Gud vil at vi I denne tid.
From the time you were saved.
Fra den tid du ble frelst.
He knows your end.
Han vet hvor du skal ende.
He knows the time of your end.
Han vet tiden du skal
ende. He knows the time of my end.
Han vet tiden hvor jeg skal ende min vandring.
But it's what's in that gap.
Men det som mellom der.
It's like on the tombstone or in the cemetery.
Det som på kirkegården.
You see the name of a person.
Du ser navnet på en person på
steinen. Born 1922.
Født I 1922.
Dash.
Strek.
1969.
1969.
Their life is in a dash.
Livet I den streken.
What's your dash going to be made up of?
Hva skal din strek gjøres av?
A changer of society.
En som forandrer samfunnet.
A changer of your school.
En som forandrer skolen.
A changer of your university.
En som forandrer universitetet.
A changer of medicine.
En som forandrer medisin.
A changer of law.
En som forandrer
politics.
En som forandrer politikk.
A changer of science.
En som forandrer
forskning. And you have to be a Christian.
Og så du en kristen.
That is what's going to happen at the end time.
Det det som vil skje I endetiden.
The world is going to come to the feet of Jesus.
Verden skal komme til Jesu føtter.
Because the children of the kingdom are going to be the people in the places of power and authority.
Fordi at Guds rikes barn skal være I posisjoner av autoritet og makt.
God did not save you to be a small person.
Gud frelste deg ikke for å være en liten person.
He saved you to be a big one.
Han frelste deg for å være stor.
He saved us all to reproduce.
Han frelste oss alle for at vi skulle reprodusere.
To bring forth fruit that is lasting and remaining.
Og bringe fram frukt som varer.
Not only in church meetings,
ikke bare I
but in society.
I menighet, men I samfunnet.
I say to you young people at school,
jeg sier til dere ungdommer som går på skolen,
that your people at the school are looking at you can see you with the smartest kid on the block, the happiest kid on the block, the toughest person on the block, and you happen to be a Christian.
At folk I klassen ser at du den smarteste, du den tøffeste, og du samtidig en kristen.
When you go in the office and work, you clock in on time.
At når du går på kontoret for å jobbe, så du der tidsnok.
And you're working 8 hours a day.
Og du jobber 8 timer den dagen.
You do all your work and you finish and you go home.
Du gjør alt ditt arbeid, du
gjør absolutt. But you're the best worker in the shop. You're the best
arbeideren.
Worker in the store.
Best arbeideren I butikken.
You're the best worker in the factory.
Best arbeideren
I fabrikken.
Best arbeideren
in the hospital.
Best arbeideren I sykehuset. Og du en kristen.
You happen to be a student.
Du en student.
You're not going to spend all your money on drink and parties, etc.
Bruker ikke alle dine penger på alkohol og fester og så videre. Du går på universitetet for å jobbe.
And to work hard.
For å jobbe hardt.
Not to get a pass.
Ikke for å bare passe
klare deg. But to get a first class degree.
Men for å gjøre det første klasse.
Why? You're a
Hvorfor?
Christian.
Fordi du en kristen.
Who, brother? Oh. That would mean who? You mean to me? We're to be the best. You're to be the head.
Det må vi være det beste. Du skal være hodet og ikke hale.
When I used to play soccer, when I used to play.
Når jeg spilte fotball, den tiden jeg gjorde det.
The coach came to me one day and he said.
Så kom treneren til meg en dag og så sa han.
You tackle too hard.
Du takler for hardt.
I said, no coach.
Jeg sa, nei trener.
I want him to know that I'm on the same field as him.
Jeg vil at han skal vite at jeg på samme bane som han.
He looked at me and said, we've only been playing 10 minutes.
Han så på meg og sa, vi har bare spilt I 10 minutter.
I said, I'm glad, coach.
Jeg glad for, trener.
I want him to know there's another 80 minutes of this.
Jeg vil han skal vite at 80 minutter igjen.
Can I tell you this?
Kan jeg si deg dette?
I didn't remain at the bottom.
Jeg ble ikke på bunnen.
I wanted to get to the top.
Jeg ville stige opp til toppen.
And I did.
Og det gjorde jeg.
God doesn't want you at the bottom.
Gud vil ikke at du skal være nederst.
He wants you at the top.
Han vil at du skal være øverst.
I don't mean with a big head.
Jeg mener ikke med et stort hode.
I don't mean with pride.
Jeg mener ikke med stolthet.
But you're at the top because you can say, God put me here.
Men at du på topp fordi du kan si
God's
Gud plasserte meg her.
As long as you work hard.
Og Gud skal plassere deg der så lenge du jobber hardt.
You come on a journey with God.
Du går på en, drar på en reise med Gud.
I don't know what's going to be from the beginning to the end of your journey. I don't know what's
going to happen. Jeg vet ikke hva som vil være mellom starten og slutten på den reisen.
You'll have ups and you'll have downs.
Du vil ha turer opp og du vil ha turer ned.
You'll have a crisis and no crisis.
Du vil ha kriser og ingen kriser.
You'll have enjoyments and you'll have sadnesses.
Tider du gleder deg over og tider som gir sorg.
You'll see people live and you'll see people die.
Du vil se folk som lever og folk som dør.
I'm afraid that's just life.
Jeg redd for at det livet.
But no matter how many downs you have,
men uansett hvor mange nedturer det blir.
The issue for your life is not how many times you go down.
Spørsmålet i livet ikke hvor mange nedturer du har.
Is, are you prepared to get up?
Men du forberedt på reise deg igjen? Og fortsette.
For the winner of the fight is not the person who's lying down.
For vinneren av kampen ikke den som ligger der.
It's the one who's standing on their feet.
Men den som står på føttene.
Jesus didn't write them off.
Jesus avskrev dem ikke.
Now I'll just ask a question. Don't raise your hand on this one.
Jeg skal stille deg et spørsmål. Du trenger ikke ta opp armen din.
Is there anybody in this building besides myself who has failed in their Christian life since you became a Christian?
Er det noen her i tillegg til meg som har feilet i sitt kristne liv etter at du ble en kristen?
I have.
Jeg har.
Only twice.
Bare to?
Today.
To i dag.
Today.
I dag.
Today.
I dag.
Today.
I dag.
Only twice.
Bare to ganger
today.
I dag.
Many times in life? Sure. Fallen over? Sure.
Mange ganger falt, snublet? Ja.
But I learned this in life as a PE instructor.
Men jeg har lært dette som en PE.
As a physical education.
Som en sånn kroppsøvingslærer.
I used to tell my boys.
Jeg pleier å si til gutter.
If you fall over.
Om du detter.
Make sure you fall forward.
Vær sikker på at du detter fremover.
Even if you fall, gain ground.
Så selv om du detter, så vinner du terreng.
I like that.
Jeg liker det.
As a Christian, Lord, I failed.
Som en kristen, Herre, jeg har falt.
And then when you fall down, this is what you do.
Og når du faller, dette det du gjør.
You don't need to do this. You can just stand. Wow. I fell down there.
Jeg falt ned der.
And I got up here.
Jeg reiste meg der.
I moved forward even when I fell.
Jeg beveget meg fremover til og med når jeg falt.
That's what God wants for us.
Det Gud har for oss.
Not fall down and suddenly crawl backwards.
Ikke at du detter ned og kravler bakover.
I'm so poor. Oh brother, if you knew how I failed him so many times.
Har du visst hvordan jeg failed him so many times?
And you're failing him now.
Og du svikter nå.
What do you mean?
Hva mener du?
You've got to confess what he says.
Du må bekjenne det han sier.
If you confess your sin,
om du bekjenner din synd,
and forsake your sin,
og forsaker din synd,
the blood of Jesus Christ cleanses you from all sin.
Så renser Jesu blod deg fra all synd.
Carry, are there sins not accounted for in your life?
Er det synder som ikke er bekjent i ditt liv?
No.
Nei.
His blood has washed them all.
Hans blod har tatt seg av dem alle.
I no longer beat myself up.
Og jeg driver ikke lenger og banker meg selv.
I don't wear a hair shirt under this shirt.
Jeg har ikke en sånn hårete t-shirt som stikker meg under denne skjorten her.
I've got no whip with long leather with self-flagellation.
Jeg har ikke en pisk som når bak på ryggen som jeg kan piske meg selv med.
I don't deny myself food.
Jeg fornekter meg ikke mat.
Just to try and think, I'm now sinless.
Bare for å Tenk at nå skal jeg synde mindre.
That has nothing to do with me.
Det har ingenting med meg å gjøre.
He's done it all.
Han har gjort alt.
I started my journey.
Jeg begynte reisen min.
I didn't know what was going ahead of me.
Jeg visste ikke hva som kom foran.
But I know I'm going to get to the other side.
Men jeg vet at jeg skal komme til andre siden.
The other side is not heaven.
Den andre siden ikke himmelen.
It's gotten quiet here.
Ja, det stille.
It's not heaven.
Det ikke himmelen.
It's here.
Det
in life.
I livet.
We are to reign in life.
Vi skal regjere I livet.
We are to affect people here.
Vi skal påvirke folk her.
We bring the kingdom of heaven here.
Vi bringer himmelriket.
We do the will of God in heaven here.
Vi gjør Guds vilje I himmel her.
We bring the miraculous here.
Vi bringer det mirakuløse.
We bring his health here.
Vi bringer hans helse.
We bring his healing
here. Hans helbredelse her.
That's why we're here tonight.
Det derfor vi her I kveld.
For people to experience the touch of God.
At folk kan erfare en berøring fra Gud.
For people that God has spoken to.
At folk som Gud har talt til.
Tonight there's a young lady who said this, you may never have accepted Christ as your savior.
I kveld var det en ung kvinne som sa at kanskje du aldri har tatt imot Jesus som din frelser.
Listen to his words.
Hørte hans ord.
Unless
med mindre
a man or woman is born again.
En mann eller
they
kvinne født på ny.
Enter the kingdom of God.
Kan de aldri komme inn I Guds rike.
Not my words.
Ikke mine ord.
I'm only repeating to you his words.
Jeg bare gjentar for deg hans
ord. If you've never ever given your life personally to Jesus Christ to be your Lord and Savior, it's time to do it now.
Om du aldri har gitt ditt liv til Jesus som Herre og Frelser, det
it's time
tid for
to
å gjøre det
now.
Nå. Gjør det nå.
You've come to this meeting and some of you are in pain.
Du har kommet til møte her I kveld, og noen av dere I smerte.
Some of you, you've got various illnesses or sicknesses.
Dere har ulike plager og sykdommer.
I don't know what they are.
Jeg vet ikke hva de
I know there's a lady here, you've been suffering for a while with clots of blood, that you've got medicine to try to clear all that up. God wants to heal you tonight.
Jeg vet at en kvinne her I kveld som har sliter med blodet, du har gått på medisin en stund, og Herren skal helbrede deg I kveld.
No, God doesn't want to. God is going to heal you tonight.
Nei, ikke bare at Gud vil helbrede, men han skal helbrede deg I kveld.
The beginning of the year I went for a season of prayer and fasting with the Lord.
I starten av dette året så hadde jeg en tid hvor jeg ba og fastet og søkte Herren.
And I said to the Lord, Lord,
jeg sa til Herren, Herren,
in this year,
dette året,
when I'm praying for people, what and who should I pray for?
Når jeg dette året ber for folk, hvem og hva skal jeg be for?
Specifically.
Specifikt.
And I was reading the prophets at the time.
Og jeg leste I profetene på den tiden.
And as I prayed that prayer and opened my eyes, I read the scripture.
Og I det jeg bad den bønnen og
from Hosea chapter 9
så åpnet,
verse 14
så åpnet jeg skriften og så I Hosea kapittel
Lord,
9 og vers 14
what should I request for your people?
Herre, hva skal jeg be om for ditt folk?
I will ask for wombs that don't give birth
gi deg morsliv som
føler and breasts that give no milk
morsliv som føler for tidlig og bryster som ikke gir melk.
This year I'm spending time praying for people, for couples that seemingly have no children.
Så dette året ber jeg for folk som ikke får barn.
Because the Lord has promised to
fordi,
open the womb.
Fordi Herren har lovt å åpne morsliv.
And to give children.
Og gi barn.
Hallelujah.
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 Now I could invite you, those of you sick out the front, but I don't feel that God wants that.
Jeg kunne invitere dere frem til front, men jeg føler at Gud ikke vil det.
But this is what I do believe.
Dette det jeg tror.
I believe that we are in a day called springtime.
Jeg tror at vi I en tid hvor det vårtid.
But springtime is always springtime and harvest.
Men vårtid alltid vårtid og høst.
For as long as earth and heaven remains, there will always be a springtime and harvest.
For så lenge himmel og jord består, vil alltid være vårtid og innhøst.
If we are living in the time of springtime, we're living in the time of harvest.
Og hvis vi lever I en vårtid, så lever vi I en innhøstningstid.
If you seek the Lord, you'll find that he is the God who's giving you health.
Hvis du søker Herren, så vil du finne at han en som gir helse.
If you read in this word, you'll find this word would be a health book.
Og hvis du leser dette ordet, så vil du finne at denne boken
his helsebok. Word is health.
Dette ordet helse.
His word is salvation.
Dette ordet frelse.
His word is peace of mind to the depressed.
Dette ordet er fred i sinnet for den som deprimert.
As a gentleman in this meeting, you are so sorely troubled with depression.
Den mann I møte her, du så undertrykt I depression.
The Lord's going to deliver you.
Herren skal utfri deg.
You say why? I said so.
Du sier hvorfor? Jo, fordi jeg sa
det. I'm speaking what the Holy Spirit is telling me.
Jeg sier det den Hellige Ånd gir meg å si.
But if you were here tonight and you said, the Lord promised me a word concerning my health, and I've not been healthy, but He made this promise to me.
Men hvis du her og du sliter med helsen og du Herren har gitt deg et løfte.
I'm going to ask you to stand where you are.
Så vil jeg be deg reise deg og stå der du
Because you believe that God has given you a word.
Fordi du tror at Gud har gitt deg et
concerning your health.
Vedrørende din helse.
You see, in the body of Christ, it is not up to a few people to pray for a few people.
Du skjønner at I Jesu kropp så det ikke opp til et par stykker å be for folk.
It's for God's people to pray for one another.
Men det for Guds folk å be for hverandre.
It's not to line up.
Det ikke for at vi skal
Nothing wrong with having lined up,
linje,
but I feel impressed tonight that your healing must come where you're sitting.
Men jeg bare føler at I kveld skal helbredelsen komme der du sitter.
In the area where you are.
I området der du
Where you are surrounded by other of God's people.
Der du omgitt av andre
Who equally
av Guds
believe that the word that God said to you is a word that's going to be enacted tonight.
Som også tror at det ordet Gud har talt til deg et ord som skal oppfylles I kveld.
So if you've got a promise of God concerning your health,
som du har fått et ord fra Gud angående helsen,
and you've not been enjoying health,
og du ikke har nytt god helse,
the prophetic word tonight was, tonight's the night.
Det profetiske ordet var I kveld kvelden.
It's not another night.
Ikke en annen kveld.
Today is the day.
I dag dagen.
So if that's you, you have a word from God that you know that you know that you know. I've got a promise from God.
Så om det deg, du vet
Concerning
at du vet at du
health,
vet, jeg har et ord fra Gud,
I'm not strong,
helsen.
But I want that. Would you stand
ikke
where
sterk,
you are?
Men jeg vil ha det. Reis deg der du
If you're in the meeting like that, I want you to stand where you are. You know I've got a promise from God.
Om du I møte, du har fått et løfte fra Gud.
Concerning my health, and I'm not been enjoying that.
Jeg har ikke nytt god helse.
Now I want the rest of you in the room or not standing.
Jeg vil at resten av dere som I rommet, som ikke står.
I want you to look at these people where they are.
Jeg vil at dere skal se på disse der de står.
And I want those of you that have, what could I say, a compassion or faith.
At de dere som kjenner tro og medfølelse.
Say three or four, five or six of you.
Tre, fire,
I want you
fem,
to, go out into the hall or the line here and stand in the, just directly opposite the line where these people are standing.
At du står rett overfor der de står.
And form a little circle.
Former en liten cirkel.
And then I want the person who's standing just to go in and stand in the circle.
Og så går personen ut av benkeraden og inn I cirkelen.
And I want those people to just to lay their hands on you and pray. Just lay hands on you and just simply pray, in Jesus' name be healed. That's all you have to say. Jesus' name be healed.
Så legger de hendene på dere, og så sier de ganske enkelt, det alt du trenger å si, I Jesu navn, bli helbredet. Dere skal legge hendene på de syke, og de syke skal bli friske. Det kreves ikke mange ord.
Just put your hand.
Bare legg hånd på.
Somebody can gather over here.
Noen kan samles her.
The lady could go there.
Kvinnen kan gå der, her, på denne siden.
The circle here.
Sirkel her.
Bless the Lord.
Velsignet være Herren.
Now while these are praying for people that have not been well, and please understand while you're praying, it doesn't take a lot of prayers, it's simply laying hands on them and simply saying, be healed in Jesus' name.
Mens disse ber og vær vennlig å forstå, det kreves ikke mange lange bønner, men bare at du legger hendene på dem og sier I Jesu navn, bli helbredet.
Then I'm going to ask other people here, you may be standing praying for other people, but if you'll carefully listen.
Da vil jeg si til resten, og kanskje du også står og ber for noen, men bare lytt.
Those of you that God has spoken to you about going to a nation.
De av dere som opplever at Gud har talt til deg om at du skal dra til en annen nasjon for å proklamere hans
ord. God has spoken to you about going to another nation to declare his word. Would you come out the front here, please?
At Gud har talt til deg om å dra til en annen nasjon for å proklamere hans ord. Kan du komme fram foran her, er du vennlig?
God has told you that you're going to go to another nation to declare his word.
Gud har sagt til deg at du skal dra til andre nasjoner for å tale hans ord.
I want the people therefore now who are in the country of prophetic spirit.
Jeg vil at de som har en profetisk gave og profetisk ånd i seg.
I'd like you to come out here, please.
Jeg vil at dere skal komme fram foran her.
I think it's important for you. You stand there. Just stand there.
Bare stå der.
Those of you that are out the front concerning the nations that you're going to go to.
De av dere som kommet fram angående nasjoner dere skal dra til.
It's important that when hands are being laid on you.
Det er viktig at når hendene legges på dere,
that there's going to be an impartation to you.
At dere skal få noe.
You know what I mean
by that?
Dere skal
ta imot noe.
Something is going to happen inside of you that's going to be added to you.
Noe skal skje i deg som blir gitt deg, formidlet til deg.
A faith dimension from those praying for you is going to be added to you.
En trosdimensjon fra de som ber skal bli gitt deg.
Impartation to you.
Skal bli formidlet til deg.
That the nation that you believe that God has spoken into your heart,
at den nasjonen du opplever i ditt hjerte at Gud har talt til deg om,
will become stronger.
Skal bli sterkere.
And that God will open the door for you so clearly that you know I've got to go through that.
At Gud skal åpne en dør for deg så klart og tydelig at du kan vite jeg skal gå gjennom den døren.
But that you'll go through it knowing you have something to deposit in somebody else.
Og du skal gå gjennom den og vite at du har noe å gi, formidle til andre.
Because this is what's happening.
For dette det som skjer.
The laying on of hands to you tonight is what's gonna is a transmission.
Håndspåleggelsen en overføring i kveld.
So that where you go to you are able to say I have received from the Lord that which I'm giving to you.
Sånn at du der du drar kan si, jeg har mottatt fra Herren det jeg gir til deg.
You're going to receive something.
Du vil ta imot noe.
So that you can give something.
Sånn at du kan gi noe.
You're not just running on empty.
Du drar
you're
ikke
running
tom,
on full.
Men du drar fylt opp.
You understand that?
Skjønner du det?
It's vitally important.
Viktig. Avgjørende
and
viktig.
That before that door is open,
og at før den døren åpnes,
that you go through,
den døren du skal gå gjennom.
You prepare yourself in the presence of God.
Så forbereder du deg i Guds
nærvær. You prepare yourself in his word.
Du forbereder deg i ordet.
You give your time to seeking the Lord.
Du gir din tid til å søke Herren.
Meditating in his word.
Mediterer over hans ord.
Declaring his word.
Proklamerer hans ord.
Speaking in other tongues.
Taler i tunger.
Building yourself up in the Holy Spirit.
Bygger deg selv opp i den hellige ånd.
So that you are going through a strong vessels for the Lord.
Sånn at dere drar som sterke redskaper for Herren.
Amen.
Amen.
Now, that is the desire of all of you. That's why you're out here.
Det er ønsket som dere alle har det, derfor dere kommet fram her.
See, God doesn't choose other people than the ones I've mentioned.
Gud velger ikke andre enn de jeg har.
They're the ones who are hungry, the ones who are seeking, the ones who are going to do something, the ones who want to see something accomplished. They're people like that.
De som hungrige, de som vil se noe skje, de som tilgjengelige, sånne folk.
You were like that.
Sånne folk dere.
Isn't that right?
Stemmer ikke det?
Isn't that right?
Det rett?
No, isn't that right?
Ikke det rett?
No, isn't that right?
Stemmer ikke det?
The lady there, isn't that right?
Ikke det riktig?
Ja!
And the lady next to you?
Hun ved siden av meg.
That's right.
Ja, det riktig.
So you were singing tonight.
Du sang i kveld.
See, I couldn't hear you singing if you weren't singing.
Jeg kunne ikke hørt deg synge om du ikke hadde sunget.
One thing you're going to do is, I receive from the Lord tonight an impartation. When you go to these other countries, you got to talk.
en ting som vil skje at når du tar imot og får formidlet noe til deg nå I kveld, så skal du dra til andre, og de skal kunne ta imot deg, fordi du taler ut.
It's all right, 74. Peace. Sir, another nation, the tall gentleman, Lasse, I urge you to pray for people ought to be in line. In the line.
Jeg vil at du skal be Lasse for de som I linjen.
In the line or to pray for people.
Dere I linjen eller for å be for folk?
Okay. Where are the prophet? Are there no other prophetic people in
the house? Ikke andre profetiske folk her?
I thought, where's the body?
Hvor kroppen?
Where's the body?
Hvor kroppen?
Are there no people out there with faith to prophesy?
Det ingen andre her med tro til å profetere?
Is there nobody out there?
Ingen der ute?
Now all I'd like you to do is this.
Alt jeg vil at du skal gjøre dette.
Those of you that have come up are going to the nations.
De dere som kommet fram som vil gå til nasjonene.
Want the people that are going to pray for you to step forward and just, if there's a couple there, would you just take the couple's hands together?
Om det et par der, vil du bare holde parets hender I sammen.
If there's a couple, and say for instance Erling, if you just demonstrate
just please,
that's a married couple, just taking them by the hands, praying
for them both. Understand?
Otherwise you just line up to an individual, taking them by the hand, and just pray that God, and if you've got a prophecy for them, give them a prophecy. But impart to them, impart them another measure of God's Spirit to take them forward. Amen.
Så holder du dem I hånd, ber for dem, og så gir du dem et nytt mål av den hellige ånd som de skal dra med.
Okay, so if we just move forward now and just take them by the hand.
Så bare stig fram, grip dem I hånd.
Well, once you've received an impartation of a word to your life,
når du har tatt imot en formidling av ordet inn I livet ditt,
you can just kindly move back to your seat and so that other people could come forward here.
Kan du være vennlig og bevege deg tilbake igjen til stolen din, og sånn at vi kan gi rom for andre.
One of the greatest joys I've had in sitting in this congregation.
En av de største gledene jeg har hatt ved å sitte I denne forsamlingen.
You might find it strange to hear it.
Dere kan finne det forunderlig å høre dette.
But to me, it's been exciting to hear the sound of running water.
Men for meg så har det vært flott å høre lyden av vann som renner.
To hear the sound of running water.
Å høre lyden av vann som renner.
To hear the sound of running water.
Å høre lyden av vann som renner.
I am fully aware in my life.
Jeg fullt ut klar over I livet mitt.
Of times when I've enjoyed the source of running water.
Over tider der jeg har nytt kilden av rennende vann.
Of freshness in God.
Av friskhet I Gud.
And I'm glad I'm enjoying that now.
Jeg glad for at jeg nyter det nå.
But I am also aware.
Men jeg også klar over.
That there are some of you sitting here.
At det noen av dere som sitter her.
That you really, really, really need.
Som virkelig, virkelig, virkelig trenger.
A fresh, fresh, fresh.
En frisk, frisk, frisk.
Encounter with God.
Berøring, et møte med Gud.
I want to pray for you before I leave.
Jeg ønsker å be for deg før jeg drar.
I want to pray for the lady that had clots of blood.
Jeg ønsker å be for denne damen som har clots of blood. Det blodpropp.
That you've been under medicine to try to get rid of all them.
Og du har vært medisinert for å bli kvitt problemet.
But they've kept reoccurring.
Men har kommet tilbake.
I want to pray for you because God wants to heal you totally.
Jeg ønsker å be for deg fordi Gud ønsker å helbrede deg fullstendig.
God wants to take the whole issue of depression away from people here.
Og Gud ønsker å ta depresjon bort fra mennesker.
The joy of the Lord is your strength.
Gleden I Herren din styrke.
The joy of the Lord is your strength.
Gleden I Herren din styrke.
A person depressed cannot enjoy the enjoyment of God.
En person som deprimert kan ikke glede seg I Herren.
The Lord wants you to enjoy His presence.
Men Herren vil at du skal glede deg, nyte hans nærvær.
As the young lady said at the beginning of the meeting.
Som den unge damen sa I starten av møtet.
You may be here.
Du kanskje her.
You've never given your life to Christ.
Du har aldri gitt livet ditt til Kristus.
Tonight's your night.
Kvelden I kveld din kveld.
Because it may be the last night.
Fordi det kanskje din siste kveld.
He tells you to come to accept Him tonight.
Han ber deg komme og ta imot han I kveld.
So for those people that I've named,
so for de jeg har
specific issues,
med spesifikke ting,
I want you to come forward.
So vil
I want to pray with you before
fram.
I leave.
Jeg vil be for deg før jeg drar.
I want to pray with you before I leave.
Jeg ønsker å be for deg før jeg drar.
And for those people that you know that you know that you know,
og for de av dere som vet
that you
vet,
really
vet.
Need a fresh, fresh anointing from God.
At du trenger en frisk, frisk salvolje fra Gud.
I want to pray for you before I leave.
Jeg ønsker å be for deg før jeg drar.
I know that God wants you living in freshness.
Jeg vet at Gud vil du skal leve forfrisket.
Bless the Lord.
Velsignet være Herren.
Amen.
Amen.
So I'm coming down. If you're in the congregation, you can come out. I'll meet you down here.
Så jeg går ned her nå. Hvis du I forsamlingen, kan du komme frem og så
møtes vi her. For the rest of you that are not involved in that invitation,
for resten av dere som ikke involvert I den invitasjonen,
I want to thank you for coming out this evening.
Så vil jeg takke dere for at dere kom til kveld.
I wish and pray God's blessing on you, not only for the rest of the week.
Jeg ønsker å be om Guds velsignelse over dere, ikke bare for resten av uken.
I want God to bless you for the rest of the days of your life.
Men at Gud skal velsigne deg resten av ditt livsdager.
And He will.
Og det vil han.
if you listen to his voice,
om du lytter til hans røst,
and do what he says,
gjør det han sier,
you will always arrive,
så vil du alltid nå fram,
where he tells you you're going to get to.
Der han har sagt deg at du skal komme til.
No matter what's going to happen,
uansett hva som vil skje,
neither life nor death,
hverken liv eller død,
things in heaven,
ting I himmelen,
things on earth,
ting på jord,
things under the earth,
ting under jord,
will ever be able
vil noen gang
to
være
separate
til,
you
og skille deg,
from the love of God.
Fra Guds kjærlighet.
Bless the Lord. So for those of you that are coming forward, I'd like to come. I'm coming down. You come forward. The rest of you, have God bless you. Have a wonderful evening.
Amen. Amen.